ndakwihaye nibyanjye byose kugutunga nibyigiciro ntabwo nzigera muviruhande yo ingeso zawe zose nje ndazikunda oh ingeso zawe nje ndazikunda ijambo ryawe niryo rimbeshaho niryo mucyo ubuzima bwanjye nkunda cyane amagambo yose uvuga ukuri mwami wanjye n'ingeso yawe oh ukuri kuzuye n'ingeso yawe Nagukunda 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 Yesu Nagukunda 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 Yesu Ngaho mindura maze sena we ingeso zanje ziseniza we mbege chishimo minutse ngasa nawe mokiza ngaho mindura ukowi fuza ngaho mindura ukowe fuza mindura maze senawe yesu we ingeso zanje zisenizawe mbega ibyishimo Nindutse ngasana we mwami wanje ngaho mindura uko wifuza oh ngaho mindura uko wifuza
Yesu
ndagukunda ndagukunda
ndagukunda
Nagukunda Yesu
Yesu Nagukunda
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 Yesu
Nagukunda Yesu
Jésus je t'aime
Je t'aime Jésus
je t'aime
Oh,